C-C-M. C-C-M. C-C-M.
Awamu nyingine magu chukwa I kwenye miundo mbinu na uhakika tukudai. CCM ndio kimbilio ndio tuma ila wa Tanzania lapa bala na visiwani.
Tunakupa raisi na wabunge pia na madiwani tutashinda pia. Nchi hii wapinzani mtaisikia. Magufuri tena tano mindo na kuambia.
Kane?
Wapinzani ya mpate taki mokwe. Tuwape kura mnataka tutoe bokwe. CCM uchama kubo soki tokwe. Na Magufuli na bado na washa moto.
CCM na wapinzani bora ni
bora sisi.
Sijasikia mnasema
bora sisi.
Magufuli na wapinzani bora ni
Magufuli.
Sijasikia mnasema
Magufuli.
Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na Magufuli no stress. Ukiwa na Magufuli asema no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na Magufuli no stress. Ukiwa na Magufuli nasema no stress.
Tunampa tena tano Magufuli. Tunampa tano Magufuli. Tunawapa tano tena CCM. Tunawapa tano CCM.
Kama unampenda Samia piga kelele. Na kama unampenda Majaliwa piga kelele.
CCM na wapinzani bora ni
bora sisi.
Sijasikia mnasema
bora sisi.
Magufuli na wapinzani bora ni
Magufuli.
Sijasikia mnasema
Magufuli.
Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na Magufuli no stress. Ukiwa na Magufuli asema no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na CCM no stress. Ukiwa na Magufuli no stress. Ukiwa na Magufuli nasema no stress.